tole kusitikule udindo kaseka jise kukufuru kira pa window zatele mbona nizikala single orondikale wasembe ni ambise mpingo.
I just wanna have fun,
hey.
Kwa babara la bia kwa mamuka ya manje u I'm out.
Kutu bye.
Nina topa ndi usingo,
hey.
Kwa mangada kasi ya gehara wawa ineo I'm out.
Kutu bye.
I just wanna have fun. Rubber barala bia kwa mamuka ya mbande u I'm out.
Goodbye.
Nina topa ndi usingo,
hey, hey.
Kwa mangada kasi ya gehara wawa ineo I'm out.
Goodbye.
Moyo wanga ndika ntengo ka Fanta. Ndugu uza uli fantastic. Ndo ufuna ziku bembeza iwe gadi uli top fantastic. Uzindi dabodi ndine wakumpodo rosifenda mozi iwe ndo wakumpiga. Logo zindi kumba susi ya maenje valibe anga dabwe kumandie wakumbiga. Ndi mafuna my friends odi ndika sisi mpwezi ili thanks man tapididwa mpebo. Sindi mafuna my friends oda zindi panda abangali sama mbwela pa manebo. Neno modi mosenda akulira mundika siye matago ndikukalira mijedo. Gadi somu zi makara kumichezo pita ninoka ine maendera timetable.
I just wanna have fun,
hey, hey.
Kwa babara la bia kwa mamuka ya mbanze u I'm out.
Goodbye.
Nina topa ndi usingo,
hey, hey.
Kwa mangada kasi ya gehara wawa ineo I'm out.
Goodbye.
I just wanna have fun,
hey, hey.
Kwa babara la bia kwa mamuka ya mbanze u I'm out.
Goodbye.
Nina topa ndi usingo,
hey, hey.
Kwa mangada kasi ya gehara wawa ineo I'm out.
Goodbye.
Sindi mafusira kawiri Gambwiri sisters, ijo ndi kweleza inepiri. Ndi usinga ngoro kupempera kwa mbiri. I just wanna have fun mamani. Tizi chira nkona nda kuyambisira ninkani. Mukundu ukira ndina kula kuira nichani. Masewera ndina siya inumalizi sani.
Abangali jiri kupate sitigona. Next week itipita kulikoma. Tiketenga machiki kuchingoma. Chinjali chempu techofunika kuchikoma.
Inde I know kutindiwe my G. Chawizi na mango funa ndimwe MIT. Katitika puma kumamba sama nena bie. Ngati nchito iri imene inendasi.
I just wanna have fun,
hey, hey.
Kwa babara la bia kwa mamuka ya mbanze u I'm out.
Goodbye.
Nina topa ndi usingo,
hey, hey.
Kwa mangada kasi ya gehara wawa ineo I'm out.
Goodbye.
I just wanna have fun,
hey, hey.
Kwa babara la bia kwa mamuka ya mbanze u I'm out.
Goodbye.
Nina topa ndi usingo,
hey, hey.
Kwa mangada kasi ya gehara wawa ineo I'm out. Wati ukufuna mamuna wa Mercedes. Di manena zao hule sija Mercedes. Suma sinta kuma ukuja machenji. Chikondi chomwe makupasa supanga revenge. Sana tole kosi nditule udindo. Kaseka chise kukuturu kira pa window. Zatele mbora ndizi kala single. Oro ndikale wansembe ndi ambise mpingo.
I just wanna have fun,
hey, hey.
Kwa babara la bia kwa mamuka ya mbanze u I'm out.
Goodbye.
Nina topa ndi usingo,
hey, hey.
Kwa mangada kasi ya gehara wawa ineo I'm out.
Goodbye.
I just wanna have fun,
hey, hey.
Kwa babara la bia kwa mamuka ya mbanze u I'm out.
Goodbye.